Premier on Znares.com.
Amnifanyi chochote, tena namshika, namchumba, amsemi chochote, nambeba pia. Amnifanyi chochote, huyu ni wangu, natamba, simuogopi yoyote. Mama mina bele, amina bele bele.
Mama mina bele, amina bele bele.
Mwacha pite mbele, apite mbele mbele. Bagamoyo, Mungu kapanga yeye, amuwezi kukata na mkumbatia. Amnifanyi chochote, tena namshika, namchumu, amsemi chochote, nambeba pia. Amnifanyi chochote, huyu ni wangu, natamba, simuogopi yoyote. Mama mina bele, amina bele bele.
Mama mina bele.
Chapite mbele.